mukono gwange kwato mukono tamtanga Yesu yenda bitadde wansi nzuna netonda tamalaba omulabe aninze kundya kantambule nawe Yesu kumira mubi wa watirobyo kwato mukono tamtanga Yesu yenda bitadde wansi nzuna netonda tamalaba omulabe aninze kundya kantambule nawe Yesu kumira mubi wa watirobyo. Mutite amajege manji nyo wona ebike mwabininze wona nze wenda kansaba komitase okulwana kukokwe ebintisa byangange mwubirumba na manji viva mumba kubagange kwato mukono tamtanga Yesu yona mbikete wansi nzuna netonda bitadde wansi nzuna netonda tamalaba omulabe aninze kundya kantambule nawe Yesu kumira mubi wa watirobyo kande kama tanta sikankanokole kubyange byonna olutalo lwenwana lunsukkiridde jangu tonde kanzeka omulwanyi kayingo mubyafaayo kwewiina olwolulumba sinzigu tasa omwoyo gwange kwato mukono tontanga Yesu byonna bitadde wansi nzuna netonda tamalaba omulabe aninze kundya kantambule nawe Yesu kumira mubi wa watirobyo kwato mukono tontanga Yesu byonna bitadde wansi